1 Yohane 2.
Inu ananga, ndikukulembera zimenezi kuti musamachimwa. Komabe wina akachimwa, tinayo nkhosi yotinenera kwa Atate, ndiye Yesu Kristu amene ali olungama. Iyeyo ndiye sembe yopepesera machimo athu, ndipo sati athu okha, komanso anthu apa dziko lonse lapansi. Pakutsata malamulo a Mulungu, ndi pamene tingatsimikize kuti timandziwa. Munthu akamati, ine ndimadziwa Mulungu, koma chikhalire chosatsata malamulo ake angonama ameneyo, ndipo mwa iye mulibe choona. Koma munthu akamasunga mawu a Mulungu, pamenepo chikondi cha Mulungu chafikadi pake penipeni mwa iyeyo. Choritsimikizitsa kuti tili mwa iye ndi chimenechi. Munthu akamati amakhala mwa Mulungu, zochita zake zisilingana ndi zimene Yesu ankachita. Inu okondedwa, sindikukulemberani lamulo latsopano, koma lakale lomwe lija, limene mwakhala nalo kuyambira pachiyambi. Lamulo lakalelo ndi mawu amene mudawamva kale, komabe ndi lamulo latsopano limene ndikukulemberani. Zimene lamulo lili kunena zidachitikadi mwa Yesu, ndipo zikuchitikanso mwa inu. Pajatu mdima ulikutha, ndipo kuwala kwenikweni kwayamba kale kuti ngwe. Munthu akamati ali mkuwala, komabe nkumadana ndi nzake, akali mundima ameneyo. Koma munthu wokonda nzake amakhala mkuwala, ndipo mwa iye mulibe chokhumudwitsa. Munthu wodana ndi nzake ali mundima, ndipo akuyenda mundima, sadziwa kumene akupita, chifukwa ndima wamudetsa mmaso. Inu ana, ndikukulemberani popeza kuti Mulungu wakukhulukirani machimo anu chifukwa cha dzina la Kristu. Inu Atate, ndikukulemberani chifukwa mumandziwa iye amene alipo kuyambira pachiyambi. Inu achinyamata, ndikukulemberani chifukwa mwampambana woyipa uja. Ndimakulemberani inu ana, chifukwa Atate mumawadziwa. Ndimakulemberani inu Atate, chifukwa mumandziwa iye amene alipo kuyambira pachiyambi. Ndimakulemberani inu achinyamata, chifukwa ndinu amphamvu, mawu a Mulungu amakhala mwa inu, ndipo mwampambana woyipa uja. Musamalikonde dziko lapansi kapena zinthu zapansi pano. Munthu akamakonda dziko lapansi, chikondi chokonda Atate sichikhala mwa iye. Paja zonse zapansi pano, zilakolako za thupi, zinthu zimene maso amakhumbira, ndiponso kunyadira za moyo uno, zonsezi sizichokera kwa Atate, koma kumkhalidwe woyipa wa dziko lapansi. Ndipo dziko lapansi likupita pamodzi ndi zake zonse zimene anthu amazilakalaka. Koma munthu wochita zimene Mulungu afuna amakhalapo mpaka muyaya. Ananu, ino ndi nthawi yotsiriza. Mudamva kuti kukubwera wookira Kristu, ndipo tsopano aoneka kale ambiri wookira Kristu. Zimenezi zikutizindikiritsa kuti ino ndi nthawi yotsirizadi. Anthuwo adachita kuchoka pakati pathu, komabe sanali agulu lathu kwenikweni. Pakuti akadakhala agulu lathu, bwenzaka linafebe. Koma adatichokera kuti aonekere poyera kuti panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo amene anali wa gulu lathu. Koma inuyo mudatsuzedwa ndi woyera uja, ndipo nonse mukudziwa. Ndakulemberani osati chifukwa chakuti simudziwa choona, koma chifukwa chakuti mumachidziwa, ndipo mukudziwanso kuti bodza silichokera kuchoona. Wabodzayo ndani? Kodi si amene amanena kuti Yesu simpulumutsi wolonjezedwa uja? Wokana Atate ndi Mwana, ameneyo ndiye wookira Kristu. Aliyense wokana Mwana alibenso Atate, wovomereza Mwana aliso ndi Atate. Koma inu zimene mudamva kuyambira pachiyambi zikhalebe mmitima mwanu. Inunso mudzakhala mwa Mwana ndi mwa Atate, ndipo chimene adalonjeza nchimenechi moyo wosatha. Ndikukulemberani zimenezi kuti ndikuuzeni za iwo aja amene amafuna kukusokeletsani. Koma inu Kristu adakudzozani ndi mzimu woyera amene amakhala mwa inu. Ndipo sipafunikanso wina woti akuphunzitseni. Mzimu woyerayo amene mudadzozedwa naye amakuphunzitsani zonse. Zimene amakuphunzitsani nzona, sizona maayi. Chifukwa chake, monga momwe adakuphunzitsirani, khalani mwa Kristu. Tsono ananu, khalani mwa Iye kuti tikakhale olimba mtima Iye akadzaoneka. Ndipo tisadzachite manyazi Iye akadzabweranso. Ngati mukudziwa kuti Kristu ndi wolungama, musapeneke konse kuti aliyense wochita chilungamo ndi mwana wa Mulungu.